hear me now. Rummy eggs go fat. Shiny base in that cement. Men in your ukwa. Run, 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 run.
Lembe kazi kintano baby. Kuri weka nawe. Tau ju dawe kimperi on gear baby. Banange.
Banange. Bagin in the kuni chaya kwe, a bedu kipa nyere mono kwad kipa nyoro. Rawe weke donga dwai gadi no. Weka bedu kina jel mira rule. Kadi tik domi tiko pa kwene. Akwano kwano raps and the tiko pa kwene. Rami exchange base and that's amen. Radem system hard.
Lembe kazi kintano baby. Kuri weka nawe. Tau ju dawe kimperi on gear baby. Banange.
Banange.
Lembo kazi kundwa manja na kwenye machinu kwetu dongi mitu weka baby. Kainunga chapungo siti. Umageo na ibechi kwa kujuma fara. Fara!
Yeah, baby marupiri noto. Ewundu ya umigendu tenda. Mpida mwamba ke imitu weka kenda. Uwundu ya uko yutika nika kenda. Iko mageni ina jail kene machinya daru maru. Baby, ito ageni donga kecha. Kuna jit kuri kacha. Abitimu iri kucha kucha. Unapa kinto amela kicha baby. Rami eggs ya utika to piri. Yeah.
Lembe kazi kintano baby. Kuri weka nawe. Tau ju dawe kimperi on gear baby. Banange.
Banange.
Kintano baby, kuri weka nawe.
Yo, rat to the casting man. DJ Kufa, DJ Frank, DJ Samox. Uncle Pato, select a man. Watch beats. Anyway,
Ibabwange guli joli.
Yo, Shining Res Entertainment. Manager Ukwa. We are rough and tough. Jofan, we body. Yaman.